Speedy Harder.
Echo South. Business. Tinye. It is what it is. Ni kweli sina nyumba, sina gari. Nimepanga chumba baada chenga nyingi za dalali. Saka mavumba, mchana usiku silali. Na saga na rumba, natumia necha nipate ugali. Sante Mungu, bado napumua. Tama chungu ya kupata na kukosa na yajua. Nikizunguzungu, nikiwaza na uwazua. Ila Molo na nipo nguvu, wakibana na tusua. Kisha naomba dua. Nishi vema wangapi walitusua. Leo hawapo tena, wanakesha kwa waganga. Natoke tena, Mr. Nice anajipanga. Na muda haurudi tena. Afya njema ndo kitu nachokitaka. Wakikesha wanasema kesha nikisaka. Nishukuru nikipata, nitoe sadaka Jumapili na Mola atanyongeza baraka. Kesha na haso nipate doa, nipata kipato na control. Nakula kwa jasho, nobody know. Nimekwenda kidato, sikupata o. Na kesha na haso nipate doa, nipata kipato na control. Nakula kwa jasho, nobody know. Nimekwenda kidato, sikupata o.
Bado napambana, pambana usiku na mchana. Kazana inawezekana in my life. Bado napambana, pambana usiku na mchana. Kazana inawezekana.
Sometimes mawazo mengi, nikivaa mkanda na luka looks kama mshenzi. Na wapa nafasi wapambe nooks. Ngoja ngoja nilisoma kwenye books. Umiza matumbo, siwezi kusubiri kama jukes. Niko mjini kinanuka kama kawa. Dada zao G-strings inawavuka kama kawa. Leta mpunga twende sawa. Sitojifunga, chunga sina tamaa. Miso funda wa madawa. Nilisha kwenda jela, haki ni yangu mimi. Walonichoma masela wa karibu no wa mini. Sina kisasi wote nisha wasamee. Na kesha na mumba Mungu licho nacho niongezee. Chakushukuru kuwa bado napumua. Bila ushuru hili duru na liongoza wanajua. Chini ya jua ni bahati na kipaji. Hawajagundua na hao ndo wazugaji. Kesha na haso nipate doa, nipata kipato na control. Nakula kwa jasho, nobody know. Nimekwenda kidato, sikupata o. Na kesha na haso nipate doa, nipata kipato na control. Nakula kwa jasho, nobody know. Nimekwenda kidato, sikupata o.
Bado napambana, pambana usiku na mchana. Kazana inawezekana in my life. Bado napambana, pambana usiku na mchana. Kazana inawezekana in my life. Goes around, comes around.
Bado napumua japo nimebanwa sana mbavu. Ninakula kwa jasho napumua. Bado napumua japo nimebanwa sana mbavu. Ninakula kwa jasho.